the song.
Voice music.
Weza mean baby girl many bamba. Rock silly sans yone kantana mshamba. Ukienda chini mashetani yana panda. Leo na mwaga noti paka wise ni danga. Kama pesa zinaitoma vumba, I mean kuna siku tutarudi mavumbini. Wanavunga matumizi kujenga stare, wana disc kwani mwisho wa mnini. Achana nao mama lao kula tungi. Ukitaka nile chini baba lao sijifungi. Tutalitaya siku tukiwa madingi. Madude kama haya hata baraza lifungi. Hey my sweet girl, nipeleke kwenye pig girl. Hey my sweet girl, nikusongeshe ugali girl. You're my top 10, baby you're my top 10. We're in the top 10, I swear you're my top 10.
Top 10 mama.
You're my top 10, baby you're my top 10. We're in the top 10, I swear you're my top 10. Kushoto,
give her.
Kulia,
aha,
kushoto. You got confidence, na kuita magesita. Mjeshe li kamili kitandani full of vita. Full peace, na confess nikikosa. Nomba nipige busu mabeto macheha misa. Na lisa, satisa, unipi chafu chafu baby girl umesafisha. Taifisha, moyo agensa, nite kosi kagele vile nyavu na tikisa. Sio ni maua yanaweza kuyokota ma.
Kuyokota ma, kuyokota ma.
Sutani uwa huko nyuma ulivo chacha ma.
Ulivo chacha ma, ulivo chacha ma.
Yani sane, siyo sasita kifwani embe dogo hata mtoto anashika na meme. Nimesha fika, nkiondoka kanisani pasta ndo nae mfato. You're my top 10, baby you're my top 10. We're in the top 10, I swear you're my top 10. You're my top 10, baby you're my top 10. We're in the top 10, I swear you're my top 10. Kushoto, kulia, kushoto, kulia.
Mama, yani sane, siyosa sita na mime. Nimesha fika,
you're my top 10, baby you're my top 10. We're in the top 10,
top 10, top 10.
I swear you're my top 10.
I swear you're my top 10.
You're my top 10.
You're my top 10, mama.
You're my top 10.
You're my top 10, baby girl.
We're in the top 10.
I swear.
I swear you're my top 10.
Mix.